Nakukabidhi moyo wangu, utembee nami hadi mwisho. Nakupa mahitaji yangu, uniongoze hadi paradiso. Mapenzi yako nifanye milele, niishi kwenye mwito. Niishi kwenye mwito milele, niishi kwenye mwito wako. Sitowahi wahi juta, nikiwa nawe sitowahi juta. Karibu nawe unanivuta, vuta vuta. Sitowahi wahi juta, karibu nawe sitowahi juta. Karibu nawe unanivuta, oh vuta. Uwepo wako unifuate, peke yangu.
Solo, solo, solo.
Eyo, mapenzi yako yanifuate.
Follow, follow, follow.
Oh, nisiwe peke yangu.
Solo, solo, solo.
Walisema sito make it, heti season yangu imeisha. Kile hawakujua ni eti Mungu wangu hawezi isha. Mungu akisema ndio, nani atasema hapana? Sitowahi wahi juta, nikiwa nawe sitowahi juta. Karibu nawe unanivuta, vuta vuta. Sitowahi wahi juta, karibu nawe sitowahi juta. Karibu nawe unanivuta, oh vuta. Uwepo wako unifuate,
follow, follow, follow.
Oh, nisiwe peke yangu.
Solo, solo, solo.
Mapenzi yako yanifuate,
follow, follow.
Nisiwe peke yangu.
Solo, solo, solo. Follow, follow, follow.